tsene le sogana la kwa mpete maitse simpete ke nna o bile tsa tsela gompieno re bua fale ka stopa sa Al Ahly ana go ya ka wena ka bile gore lebeletse ka teng ana o dumela gore Pitso Mosimane o siametse stopa sa Al Ahly ga re itse a re bua ka yona nna lo wena morao gase ya du tsa me bile gore fona di feletse le gore di mpontsha le metlhalo me bonnete ba khang ke gore Pitso Mosimane ya ka le gore o go stopeng sala sa Al Ahly gona le tumelo gore ga se ena mokotliso ile gore nga ka tsa stopa se a feletse le gore o sisa go godime tota bile ba bantsi ba dumela gore Pitso Mosimane go stopeng seo a ka se fetse se tlhase re le mo
hi my name is Pitso Mosimane catch me live on the sports talk which is broadcast on densan.co.za Monday Wednesday and Friday that's where we discussing football cricket soccer and many more. We're talking about sport politics as well. We invite different guests, players, analysts, and many more. They will be discussing a lot of information, especially for you, Elisan readers. Let's meet on the Sports Talk, Monday, Wednesday, Friday.
Haro Kumera fela loko ya the Egyptian Premier League re fitlhelele gore setlhopha sa Zamalek ke bona ba ile goreng ba okame loko ya bona ko godimo ka dintlhatse somamane le bone mme morago ga foo mo maemong a bobedi go tlhagelele setlhopha sa Pitso Mosimane sa Al Ahly ba ile gore ba na le ntlhatse somamane mme setlhopha sa Al Ahly ba na le metshameko e mebedi e le gore tshwanela ko gore ba e tshameke ka gore Zamalek setse le gore ba tshamekile e soma mabedi yalo mme se sona o gopole gore bontsi ba nako ra bua gore metshameko e le gore kgone seatleng ga se ra goreng kgone le feleletse le gore le bone dintlhatse o ka gore ke metshameko e le goreng le ka e latlhegelwa kgotsa la tshameka maleka mo metshamekong e ntseng jalo mme tsatsi la gompieno ke fa e le gore gone setlhopha sa Al Ahly tlebe le gore ba tlile go tshameka fale le setlhopha sa Zamalek ka mo dabing e le goreng ke dumela gore e tlile go nna monate thata mme motshameko tlebe le somamararo morago ga ura wa borobong e le mo maitseboeng a letsatsi la gompieno mme tsholofelo e tletseng ke gore Pitso Mosimane tshwana ke gore a fenye motshameko o tota beke e ke beke e le goreng e botlhokwa thata for Pitso Mosimane ka gore o tsameka ka tlhano le setlhopha se e le goreng mo setlheng se se fetileng sa the Egyptian Premier League ke bona ba e le goreng ba ba utlile yalo gore ba fenye yalo setlha seo sa the Egyptian Premier League mme ke dumela gore motshameko wa tsatsi la gompieno o tlile go thunya ditlhase e le gore setlhopha sela sa Zamalek ba batla go bona dintlha mme ga se motshameko e le gore Pitso Mosimane o batla go ka o latlhegela ka gore ba e le goreng ba ganetsana le ena ba e le goreng ga ba dumele mo go wena ba e le gore ga ba rate tsamaiso ya gage ya setlhopha sa Al Ahly ba dumela gore ga a ka latlhegelwa ke motshameko o tlabe e le gore o tlile go latlhegelwa ke tiro ya gage ko setlhopheng sela sa Al Ahly mme la matlhatso o reyang mo go ona o tlebe le gore setlhopha sa Al Ahly Pitso Mosimane o tlile go kopana le setlhopha sa gage sa bogologolo mo Champions League mo e le gore tle bana fale le Mamelodi Sundowns e le gore ke legato la ntlhelo la Champions League ya setlha se re le mo go sona mme go latlhegelwa ke metshameko e mebedi eo ga Pitso Mosimane tlebe le gore ke so se se tlileng go maaka fa tlase ga kgatelelo mme tumelo e tletseng ke gore le batshameki ba bangwe ba Al Ahly bontsi ba bona ga ba itumelele ka mo e le goreng go tsamaisiwa ka teng ke dipegelo tse re tsamayang tse e le gore ra di fitlhela le go tswa ko nageng ya egepeta yalo dilo tse e le gore re tsamayantse le gore ra di bona yaaka re utlwile motshameki wa Hussein Al-Shahat a bua gore ena setlhopha sa Mamelodi Sundowns se buisane le ena yalo ebile o batla go itse bokamoso ba gage gore bo eme kae mme o lemogile gore setlhopha sa Sundowns ke bona batho ba e le goreng a ka tsama a ilwe go ikgolaganya le bona yalo mme ke ka mo e le gore ngwa bolela gore ditopa tse dingwe di teng gape go tswa ko Saudi Arabia le UAE United Arab Emirates ba e le gore ba batla go ka mo kwadisa mme ena na lebeletse thata setlhopha sa Mamelodi Sundowns mo e le goreng a ka otolosa yalo career ya gage ko sona mme kgang e kgolo mo tsatsi la gompieno ke gore a na a Pitso Mosimane o na le gona gore a ka thusa setlhopha sa Al Ahly gore ba fenye sekele sa Egyptian Premier League gopola gore ga ne a tsa setlhopha se mo ngwageng o fitileng fale ka 2020 ne e le gore Pitso Mosimane setlhopha seo setse e le gore se ko setlhoeng sa loko ebile ba kokwatsitse dintlha tse e le gore gone ne di bonagala mme Pitso Mosimane a tsena fela a feleletsa mme ba bantsi ne ba lebeletse gore a setlha se sentšha se thome re bone gore a na Pitso Mosimane o tla fenya league ya Egyptian Premier League na e le gore o simolotse le setlha na mme gona anong yana ba maemong a bobedi tumele ya ba bang gape ke gore Pitso Mosimane le ga e le gore o teng ko setlhopheng seo basimane ba setlhopha sa Al Ahly ba ka fenya sengwe le sengwe ntle le go nna le mokatisi yalo ke ba e le gore bone ga ba dumele yalo mo go Pitso Mosimane mme Pitso Mosimane o tsweletse pele go ka fenya Champions League mo setlheng se se fetileng o tsweletse pele gape o ka fenya Egyptian Cup mme ke dilo tse e le goreng ka nako nngwe o tshwana ke gore o di lebelele ka leitlho le e le gore lone le ntshotsho yalo mme ra itse gore maAforika Borwa ke ra maAforika tota ba e le goreng ba ko setlhoeng sa kontinente bontsi ba nako ga se ba e le gore ba dumela yalo mo bakatising ba e le goreng ba tlha mo Aforika Borwa yalo mme re solofetse gore Pitso Mosimane a re bone metshameko ya gagwe e bebedi ke beke e le gore gone tlhorosanyana boroko yalo for Pitso Mosimane o e le gore ngwa itse gore tshwana ke gore a iketsetse bokamoso ba gagwe a iketsetse gore a supetse ba e le gore ba ganetsana le ena ba kgone go bona gore ena o na le bokgoni ebile ena ke Pitso Mosimane o e le goreng naga ya Afrika e morata thata a re bore kopane gape mo nakong e e tlang tsala ya me le sogana la Mathew Sempete ke feletse le gore gone ke tsa dithapo ke di disa ko go wena gore wena o ka re kwalla Sportet Daily Sandos.co.za ebile gape wa bua le rena mo mafaratlhatlheng a boitapoloso yalo re mmogo.